Ay, 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 oh, 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 ay, 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 kunzima, kalamahlandi nyuka, indoti bijele brukwe, ay, 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 indoti bijele brukwe, timna kunzima, kalamahlandi nyuka, indoti bijele brukwe. Ay, 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 no te pide le brucue.
Cuando se hace una vez.
Ay, hubo mi bunzima.
Ay,
bendito ya me zela.
Ay,
hubo mi bunzima.
Ay,
bendito ya me zela.
Ay,
hubo mi bunzima.
Ay,
bendito ya me zela.
Ay,
hubo mi bunzima.
Ay,
bendito ya me zela.
Kalimaya lenzala, ah, tijin chongu nyugi daba. Kalimaya lenzala, ah, tijin chongu nyugi daba. Kalimaya lenzala, ah, tijin chongu nyugi daba. Kalimaya lenzala, ah.
Ndilukhosi yemafini amhlophe esiza nembula zantyala ntyala ezo yawuthi kuzive ngivumba njengethumba elambathiswe phezulu kwentlungu leyo yentlupheko yobuhlungu bophefumla nyamezela mpo noba isithende sihlatywa ngamagada ufefe kaqamata zingisile kwesi sigaba ubuvile xeshikweni sikhala isandi ubonile umahluko wobubi nobumnandi urhaxiwe ngamaza lixa uweli milambo khamisile watyhala usamkela uhambo ndityala imbewu kwintsukaphi ukuze ndivuni kamva ndiqale ngezokuqala ezokugqibela zizemva kuthetha usongo kamsimanga thafazela incence ndadlokova ndisazi ukunyamezela soze ndiyeke kunamhla ndigcobile kwibakala endikulo ndigawule ndiwarhuqa kulo mhlaba kholukumlo kunamhla ndigcobile kwibakala endikulo ndigawule ndiwarhuqa kulo mhlaba kholukumlo
injongo nyuka intaba ngalenxa yale nzala Njongo nyuki daba, kale maya lendala. Ah, njongo nyuki daba, kale maya lendala. Ah, njongo nyuki daba, kale maya lendala. Ah,
inzwe, andi fagale kandi teta. Au, wabe kakle, ninawa, kuluwa. Banets Sizwe Bepo Ola Kuzem Sibulela ngamazi wakho asikhuthazayo Danki
Ishat